کنی.
Napiga goti, napiga shala msalaba. Dunia minipiga kofi na mwomba baba la baba. Najutia shule kuacha na zima mada. Subuhi na gongea sigala niende kufanya ukabala. Nisha kuwa kibaka nyumbani, mtani na madeni na shuleni. Na mama wakambwa na nifukuza nyumbani. Na baba yuko ngambo ni mwaka sijiona msaada. Najutia wai shule niacha sasa jogoni nataga. Jirani ananambia be humble, be humble. Mkipiga kizinga unafunga mlango. That friendishers. It's not funny, I'm serious. I'm not a genius. Roy na nitesa, I'm notorious. Baba alitu polisi wa nyumba na kiwanja na peni ambaye ingenipa elimu shuleni, bali limwachia madeni na sifa mbaya shuleni. Sasa mimi ndo mtoto gani? Hambo au mtemi? Na shuleni kuna denti imempa mimba. Mtoto amjeda mda wote tenga tatimba. Na sina shule so kwa home siwezi timba, siwezi bimba. Na kila chocho mbongo ananiwinda.
Nimevunja geti vibandani. Nimevuta bangi sigala madawa nkatukana wazazi. Nikikesha ba shule zote katolo. Nimesoma sana ila nikakufuru sijaona wewe.
Kumbe yupo ticha mkombozi wa kukuta ulinda pale unapoferi dada we kaka hey.
Kumbe yupo ticha mkombozi
wafukuta ujinga pale unapoferi kaka we dada hey.
Nishaiba nkaenda mabusu na ndugu hawakuja niona. Na wakasema ya wahusu mwizi anatakiwa kuchomwa. Nilipotoka nikawabusu wakasema nimewasonya. Nikaona maji mazito kuliko damu ya fano. Kiendekeza ujinga tavuna mkaa. Utakataa kusoma na elimu hutoipata. Tamkataa wa kushoto tamfuata wa kulia. Tabaki wa uvugu vugu na pia ataleta gugu. Complicated sense na later 5 question. Hii passion anguko kubwa ni kuikosa attention. Sina affair na wapa proposers they don't care. Mtasema nina demand na fit na mtaniwekea. Shuleni nadaiwa ada, mtani nadaiwa viatu. Naenda kujificha polini, usiku naenda disco. Na wadha hata kuloga nikiamini nitaipata kesho. Hau ni sali sala toba ili nikwepe mateso. Oh Jesus, fanya miujiza. Naona giza kija mwanga unaniumiza. So please come and skiza nkiongea on time. Niseme nono moja duni ya hindi nitakesha pa.
Nimekesha na wauni. Nimevunja geti vibandani. Nimevuta bangi sigala madawa nkatukana wazazi. Nikikesha pa shule zote katolo. Nimesoma sana ila nikakufuru sijaona wewe.
Kumbe yupo ticha
mkombozi wakukuta ujinga pale unapoferi dada we kaka hey.
Kumbe yupo ticha
mkombozi wakukuta ujinga pale unapoferi kaka we dada hey.
Kumbe yupo ticha
mkombozi wakukuta ujinga pale unapoferi dada we kaka hey. Mkombozi wakukuta ujinga pale unapoferi kaka we dada
hey.
Fano boy sipo kaza hutofika na ukikaza utafika
wazee.